mwene muna rangaitse kuberi bihe bikomeye mbegi bihe biteye ubwoba
Tuvane muri simiruho